hapa sito kwenda. Mie defender ushani chenga na kwako lisha surrender. Kuapa penzi kulinda, amini penzi lako so la kupima. Ukinipaga na mimi na we kwangu ni mia mia. Na minia kando yako na jivunia, kukumiliki malkia haja ndoto kutimia. Unapovalia vimini wenga piga darubini, na both unazozieka na tamani kuwa mimi. Of course tunaenda, utakwenda kwangu mimi. Yamini penzi letu tutastahimili, ubavu nilivyokuweka kukosa na tetemeka. Na feel wendo wangu nyota kukosa mwanga na kosa for real. Umeniteka mazima nimelegeza darling, mlivoni beba wengine kwangu atangoja. Situmie boda boda kuridhisha boda boda, kwako nilisha vuka boda wengine kwangu atangoja. Nilisha acha gonga gonga kutuliza mpira chenga darling, mlivoni beba wengine kwangu atangoja. Hani tunavyo nipa ni kapsho, jinsu navyo nipa ni kapsho. Kiburi kwa jinsi ulivyo mzuri, kwenye jua we kivuli, wengine wote stambui. Spige ninja bui bui, wakoni ulivyo mzuri. Rembo wako na nifanye nsakeza kwako, mindo wako na kwako sako kwa bako. Unavyo kilegeza kila mara wona nito wendo. Senyorita mama sita take a picture, kwako imara kama simbo. Napo nipa mina vimba, taku kista kapo kone. Took me siwezi nona, toto ni bado na kona. Real love kwako na pona wendo. Chanda chema kidole ring itavesha, penzi langa licho kusha. Kwako nlisha haki kusha, wawili tuange ya kesho. Usiku tuzibi kesha. Unavyo nipa jinsi unavyo nipa no capture.
Come and get that real love from Napoli, you know. Cause every time and everywhere we getting, life is getting better and better, man. Yeah, Mr. King Kong, man.